review government yetegezeza nga bwegenda okubunyisa enkola ya teacher effectiveness and learners achievement mu masomero ga government agenja ulo okwetoloola eggwanga lyonna okukendeeza ku muzeo gw'abasomesa obutabeera mu kibiina kyokka nga basigala bafuna omusaala. Enkola mu bufunze eyitibwa tela ekozesa ebyuma bikalimagezi era ng'eyamba okutegeera obudde omusomesa bw'atandise okusomesaako omuyizi ssaako n'ebbanga ly'amaze mu kibiina ng'asomesa era nga wetwogerera bino egezesebwa mu masomero ga gavumenti agasoba mu 1,000 n'14 okwetoloola eggwanga lyonna. Omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Dr. Dennis Mujimba ategeezezza nti omuze gw'abasomesa okwebulankanya kugootaanyizza nnyo ebyenjigiriza naddala mu masomero ga gavumenti era ng'abazadde n'abayizi bangi bazze beemulugunya nti kyekiviiriddeko abaana abamu obutayita bulungi bibuuzo byakamalirizo. Mujimba wabula ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukizuula nti enkola ya tera esobolera ddala okumalawo ekizibu nga kino bwebasazeewo okugibunyisa masomero gonna aga gavumenti.
Teacher absenteeism has been a vice that all of us are aware of and parents cry about. The digital solution the ministry has deployed is called the Teacher Effectiveness and Learner Achievement System. This system is being implemented in over 14,000 schools and it is providing real-time teacher attendance information to the inspectors, to all levels within the inspectorate of schools, including the local government. We can easily monitor teacher attendance, presence and performance. As a result of teacher attendance levels, we've noticed that in these 14,000 schools that are implementing what we are calling TELA, we have seen an improvement in attendance of up to 68% for those schools participating. And this intervention will be scaled up to other institutions as well.
Yeti mwesese juba kamishona webi njigirize vya waguru ategeze zanti nkole eno era ya kuyamba kukuruanyi somu zogu abasomesa abasula we mirimu jawe kyokka ne basigala nga bafuna omusaala okuva eri gavumenti.
Abasomesa balina okulaga nti bali ku ssomero era ennungamya y'abakozi ba gavumenti eraga nti obanga tokoze ennaku 15 nga twali ensonga tusasula musaala, n'olwekyo netere eyamba buyambi kutuukiriza kino nti abanaaba nga tebasobodde kugikozesa tebajja kufuna musaala.